hero. Gaona gende abishakishe gukora ibiza udacogora. Wenite ku maso y'abantu kukugabo niba mukunda, ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye. Nindushaka kugira ubwiza ukeneye icubahiro, ngaho nagende abishakishe gukora ibiza udacogora. We niyite ku maso y'abantu abo niba mukunda, ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye. Sibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza. Nzavuga wimira amajwi yose ya Satani, uhore witoza gukiranuka. Genda usenge, wongere usenge, wongere usenge, tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza, zatangi ingabo nyinshi zipfe kugawe. Sibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye mumurize abakomeretsa.
Ikiruti bindi bidusezeranya ubugingo.